kulanka ay qabiistii yeesheen saraakiishan ECOWAS ka socday ayaa looga dallahaa in lagu jeexjeexo isbeddelada siyaasadeed ee gobolka ku soo kordhay oo ay ugu horeyso ka bixitaanka ay saddexda waddan ka baxeen dalladan ay 15 dal ku jireen kadib kulan saacado qaatay oo ay albaabada isu xirteen saraakiishan ayay ECOWAS sheegtay inay sii wadayso dadaal ay ku doonayso inay wada hadal la gasho waddamadan ka baxay ee Niger, Mali iyo Burkina Faso. Laakiin ECOWAS waxa kaloo ay sheegtay in go'aanka ay waddamadaasi uga baxeen dallada uu cawaaqib xun ku yeelan karo waddamada ku buhoobay dalladan iyo muwaadiniintooda. Cumar Caliyo Tooray waa guddoomiyaha guddiga sare ee ECOWAS.
Indeed, while we were waiting and hoping to see more progress in the countries in trouble,
xaqiiqadii xilli aan sugeynayo oo aan rajo ka qabno inaan horumar ka sameyno xaaladda waddamada xilliga kala guurka ku jira ayaa mushkilado kaleeto oo isbiirsaday aan gurada gelinay. Inkastoo dadaalkeenna wadajirka ah uu abuuray xaalad deganaasho, haddana indhaha lagama qarsan karo in hawl badan ay noo taallo.
Burkina Faso, Mali iyo Niger oo dhammaan xukunka ay la wareegeen militariga ayaa si degdeg ugu dhawaaqay inay ka baxeen ECOWAS qoraal wadajira oo ay soo saareen toddobaadkii la dhaafay. Saddexdan waddan ayaa ku eedeeyey ECOWAS inay gudan weysay waajibaadkii loo egmaday iyo mabaadiidii lagu aasaasay, iyagoo u hoggaansamabay yiraahdeen faragelinta awoodo shisheeye. Waa kaloo ay saddexda waddan cambaarayeen cunaqabateyn ay ECOWAS ku soo rogtay oo ay ku tilmaameen mid bani aadnimada ka baxsan. Maalmo kadib ka bixitaankooda ayaa dibadbaxyo waaweyn ay ka dilaaceen dalka Senegal, halkaas oo madaxweyne Mark Sali uu dib u dhigay doorashooyinkii madaxtinimo ee la filayey inay waddankaasi ka qabsoomaan bishan February, isagoo dib ugu riixay bisha December ee dhammaadka sanadkan. Go'aanka madaxweynaha waxaa ansixiyey golaha baarlamaanka ee dalkaasi, laakiin waxaa si weyn u dhaleeceeyey siyaasiyiin iyo dad kale oo badan oo ka faallooda arrimaha siyaasadda gobolka. Dadkaasi waxaa ka mid ah falanqeeye Axmed Buhaari oo go'aanka madaxweynaha ugu yeeray afgembi lagu sameeyey dastuurka dalkaasi.
Any time you interfere with the emergence of leaders in a democratic space is going to create shaky grounds. And clearly this is an assassination.
Mar walba oo aad faragelin ku sameyso in dimuqraadiyadu shaqeyso, waxaa abuurmaya deganaansho la'aan. Runtii, go'aankan waxa uu ahaa shirqool lagu sameeyey dastuurka wanaagsan ee reer Senegal, hay-adihii fulinta garsoorka iyo sharci dejinta. Intuba waxa ay jeebka u gareen madaxweynaha, mana samayn karaan go'aan aanu isagu raalli ka ahayn.
Wasiirka arrimaha dibadda ee Senegal ayaa ka qayb galay kulankii ay ECOWAS Nigeria ku yeesheen Qamistii. Waxa uu u sheegay wariyaasha in xaaladda siyaasadeed ee dalkiisa aysan walwal ku abuurin ECOWAS. ECOWAS waxaa la aasaasay sanadii 1975 si loogu horumariyo dhaqaalaha waddamada ku buhoobay, laakiin sanadihii dhowaa waxay la tacaalaysay hirar afgembiya ah. Khubarada ayaa eedda mushkiladda gobolka dusha ka saaray maamul xumi, iyagoo soo jeediyey in ECOWAS ay cunaqabateyn ku soo rogto Senegal maadaama ay doorashooyinkii dib u dhigtay. Wasiirka arrimaha dibadda ee Nigeria Yuusuf Tugaar ayaa sheegay in mas-uuliyiinta ECOWAS ay arrintan xal u heli doonaan.
We're also here to review the unfolding situation in Senegal and develop a plan to navigate the resulting complexities. We have faced similar crises in the past.
Waxaan halkan u joogno waxaa ka mid ah eegista xaaladaha ka soo kordhay Senegal oo aan qorshe lagu xaliyo ula imaan lahayn. Mushkilado kuwan oo kale horey way noo soo mareen. Kulankani waxaa ka soo bixi kara go'aano masiiri ah oo wax ka bedeli kara caqabadaha na haysta iyo fursadaha noo yaala.
Sanadkii tagay ayaa waddamada Burkina Faso, Mali iyo Niger waxay abuurteen dallad ay ku midaysan yihiin oo la yiraahdo isbahaysiga dalalka Saaxil, waxayna wacad ku mareen in mid walba oo saddexaasi ka mid ah uu difaaci doono kan kale haddii lagu soo duulo. Ilaa iyo hadda ma cadda in ECOWAS ay go'aan adag ka qaadan karto Senegaaliyeen kale ama ay qaadi karto dadaal wadajira oo dib ururka lagu soo celinayo saddexdan waddan ee ka baxay ee Niger, Mali iyo Burkina Faso.